Ashama harka fune daawwattoota fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa akka moltan sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyoonidhaa fi televizhiiniidhaan magaalaa Washington DC irraa kan isinidabarsu qophii guyyaa har'aa kamisa adoolessa 14 bara 2022 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo adoolessa 7 bara 2014 qabatee dhiyaatee jira. Kan isin keessummeessu Anbaf Qaaduu Moradaati. Qophii keenya har'aa keessatti qophii fayyaa dabalatee gabaasaalee dhimma adda addaa irratti xiyyeeffatan qabna. Qophii keenya kan ittiin jalqabnu oduudhaaf oduu har'aa immoo kan nuti tujubedha. Garas jedhame.
Attam ooltan oduun har'aaf qabnu kunoo. Ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa wal dhibdee TPLF waliin jiru karaa nagaan furuuf mootummaan cichatti fufiinsa qabu agarsiisaa jira jedheera. Dubbiimaan ministeera dhimma alaa Ambaasaaddar Mallas Alam har'a ibsa 7 gaazexeessotaaf kennaniin tarkaanfii amantaa ijaaruu mootummaan nageenyaaf qophii ta'uu agarsiisuuf fudhate tuqanii jiru. Dubbiimaan kun koreen dhaabate kan wal dhibdeen kun karaa nagaa furamuu danda'u qoratu walgahii jalqabaa kaleessa gaggeessuusaa eeranii jiru. Ambaasaaddar Mallas Alam Ambaasaaddar Diinaa Muftii ministerichatti daayireektara olaanaa dippiloomaasummaa uummataa ta'uun muudamuu isaanii hordofuun dubbiimaa haaraa ministerii dhimma alaa Itoophiyaa ta'uun kan muudaman baatii darbe ture. Aangaa'onni Afrikaa kibbaa du'a dargaggoota 21 kanneen ji'a darbe mana dhugaatii keessatti haala dhoksaa ta'een lubbuun isaanii darbe waliin wal qabate abbaa qabeenya mana dhugaatii sanaaf hojjettoota 2 to'annoo jala oolchaniiru. Akka gabaasa Viikii Staark Afrikaa kibbaarraa gabaafametti gareen qorattoota dhimmicha irratti hojjetan namoota to'annoo jala oolchaniiru. Aangaa'onni akka jedhanitti shakkamtoonni sadan seera dhugaatii ilaalchisee jiru cabsuudhaan himannaa kan isaan irratti dhiyaate yoo ta'u qorannoon sababa du'a kanaa irratti gaggeeffamaa jiru itti fufee jira. Hojjettoonni lamaan umriin isaanii waggaa 33-34 yoo ta'an doolaara 118 kan adamaman yoo ta'u abbaan qabeenyaa mana dhugaatii sanaa immoo daa'imman umriin isaanii hin geenyetti dhugaatii alkoolii gurguruu keessatti gahee qabu jedhamuudhaan mana murtiitti dhiyaachuuf jiru. Dargaggoonni 21 kana keessaa inni xiqqaan waggaa 13 qofaa ture dilbata ganama waxabajjii 26 lubbuun isaa darbe. Ijoolleen kun kaan isaanii qormaata walakkeessa waggaa xumuruu isaanii kabajaa turan summii wayii nyaatan yookaan gaaziin ta'e dhangala'ee suufan shakkiin jedhullee jira. Kanneen mana dhugaatii sana keessa turan hospitaalatti geessamanii mataa dhukkubbii fanqisaaf wal'aansa erga fudhatanii booda gara manaatti deebi'aniiru. Qorannoon itti fufee waan jiruuf poolisiin obsi akka jiraatu waamicha dhiheessee jira. Abbaan qabeenya mana dhugaatii sana namni waggaa 52 hagayya 19 mana murtii olaanaa Bahaa London kan bulchiinsa Keep Bahaatti dhiyaachuuf jiru. Ivory Coast Maaliin loltoota 49 ergama nagaa eegsisuu katokkummaa mootummootaa deeggaruuf ergaman garuu yeroo achi gahan to'annoo jala oolaniif mindeeffamtoota jedhamuun maqaan itti moggaafame akka gadhiifaman gaafatte. Ivory Coast ibsa barreeffamaan baasteen loltoonni 49 wixata buufata xayyaara Bamaakootti qabaman haqa malee to'annoo jala oolan jechuudhaan hatattaman akka gadhiisaman gaafatteetti. Mootummaan waraanaa Maali loltoota kana warra mindeeffaman jedheera. Ibsi Ivory Coast kun himannaa mootummaan waraanaa Maali loltoonni sun hidhannoo kan qabaniif hayyama malee Maali gahan jechuun dhiyeesse kan haale yoo ta'u ministiriin dhimma alaa Maaliis ta'e hoogganaan waraanaa Maali koppii ajaja ergama loltoota kana argataniiru jedheera. Ergamni tokkummaa mootummoota Maali keessa jiruuf ibsi mootummaa Ivory Coast lamaanuu loltoonni gara Maaliitti ergaman akka deeggarsa garee ergama tokkummaa mootummootaati jedhaniiru. Ka daawwataaf dhaggeeffataa jirtan sagalee Ameerikaati. Pirezidaantiin Yuunaayitid Isteets Joo Baayiden erga aangoo qabatanii booda imala isaanii jalqabaa gara giddugaleessa bahaatti taasisaniin kamisa kaleessaa hoogganoota Israa'el waliin dhimma nageenyaa waraana Yuukireeniif hariiroo Yuunaayitid Isteetsiif Israa'el ajandaa godhachuun mari'ataniiru. Aangaa'aan olaanaan bulchiinsa Baayiden tokko gaazexeessotaaf ibsa kennaniin mariin muummicha ministeeraa yeroo fi Israa'el Yaasir Laapid waliin taasifamu labsii waloo kan Iraan meeshaa niyuukilaaraa akka hidhattu gonkumaa akka hin eeyyamneef waadaa galuuf sochii Iraan katasgabbii dhabsiisuu keessumaa immoo Israa'eliif balaa ta'uusee beeksisuu of keessaa qabu mallatteessuu maluu jedhan. Israa'el waliigaltee sadarkaa addunyaa bara 2015 Iraaniif garee humnoota addunyaa gidduutti mallatteeffameef uggurarraa bilisa baasuuf jecha sagantaa niyuukilaaraa Iraan daangesse akka hanqeeqxee turte. Baayiden yeroo waliigaltichi mallatteeffamu taana pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi ta'uun kan tajaajilan yoo ta'u bara 2018 Ameerikaa waliigaltee kana keessaa kabaasan pirezidaantii duraanii Doonaald Tiraamp turan. Marii kallattiin hin ta'in Veenaa keessatti taasifamu dabalate ዩናይትድ ስቴትስ ፍራን ገራወሊ ገልቴት ዴቪስ ያሉን ይሄኛ ከነታስፋ ማቱሬራ አንጎን ቡልቺንሳ ከጀጣኒት ገመ ዩናይትድ ስቴትስን ዲፕሎማሲ ዳፍበል በልበናዳ አንጎን ከጀጣኒት ባይደን ፍላፒድ እስራኤል ፍልስጤን ተግዱት አከምት ሞቱ ሞተ ለማን ግዱት ፍርማተ ፊዱን አከደንዳ አሙረትስኒ ማሪያቱ ኩኒስ ዋን ባይደን ጅሬኛ ሳኒ ጉቱ ኢተማናትራን ከቲም ቦባአ ወሊ ገልቴ ኒውክለራ ኢራን ዴቢኤ ከኡፍተስ ገቢናኖ ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን ዳወና ሳኒ ግዱ ገሌ ሰባሃረት ዋንዱር ሰከነንተ ኡኒብሰሜራ ገሩ ገሬ ዋን ምርጋ ፈልመን አጄቻ በሬሳ በር ዋሽንግተን ፖስት ድራኒ ጀማል ካሾጊፍ ጋሲጤስቱ ለሚ አሜሪካ ይደደለ ተፋሪስጢን ሽሬን አቡ አክሌ ረትራወተ መስጤ የፈኑ አርገቹ ቀባጀሩ ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን ሮቢካሌ ሳቴላ ቪቪን ጋን ጉዮተ አፍሪፍ ገረ ሳውዲ አረቢያ በለሊዩ ሳኒዱር ወገኑት እስራኤል ፍልስጤን ወሊን ማሪያቹ ኦፍኬሳ ከንቀቡ ዮተው ፕሬዝዳንት አሜሪካ ዳወና ከሲታ ሰሰን ከጀልቀባቲ ነገኝ እስራኤል ፍናኖ ቂያፈተ ጉዳ ዮ አርገቱ ጥንጠልቶኒ ተኮቶኮ ዳወና ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን ገረ ግዱ ገሌ ሰባሃተታ ሰሰንኩን እስራኤል ፍሞቱማ ሳውዲ አረቢያ ወልት ድፈኝት ጌሱ ቀባ ጀረኒ አብደቱ ገሩ ከሮር ባይደን ወልገይድ አልቱ ጎንፎ ሳውዲ ሙሐመድ ቢን ሳልማን ኦፍኬሳ ቀቡ ከነን ምርገናማ ፈልመምብራ ቄቀሃማ ለቀብሲ ሴጅራ
What President Biden is doing is suggesting that human rights are cheap and can be bargain out
when the president biden hoje tajiran kanin nagar sisu mirgina moma gati salpa ka kabufi itayo kan bai kabran bakabusu ratti mariachun akadanda muda karaheddun kun mulata president biden ergrashan ukraine werer tebod adunya yesan nimida
United States if tokumman motu mota laman saniyu ajjecha gazete saka shogi duba daltun gonfo saudi jiru yote raga ofisani argataniru daltun gonfo saudi garu himanna sanani halan uman sri lanka rakodi nagde biyettira kaudan mormi dakqaben kangara maldives tibaqatan president gotabaya rajapaksa kamisarra ango gaddisu sani ega jiran rajapaksan robikale salkan ango gaddisu himaniru ሞርሚቶን ሮቢ ገልገለ ፓርላማ ሽርላንካ አለ በቀምኖን ነገኛ ጋዜ ምማን ስትል ኡካሳኒት ወለት ተቀበመን ይጅሩ ሙምጭ ሚኒስቴራ ራኒል ዊክሬሜሲንጌ ጄቁም ሰደበለታ እትሱፍ ጀጀ መጋላ ጉዶ ሽርላንካ ኮሎምቦት አንገጅማ ተገነማት ኡጉረሶቺ ካኡሳኒ ሮይተርስ ገባሴራ ዊክሬሜሲንጌ ነከሱም ለብሲሮ ሙደማ ጉቱ ቢየት ትለብሰኒሩ ሚሴንሶን ነማማሬ ሽርላንካ ቶርበን ኡፍቱ ፕሬዝዳንት ሃራ ከምበራ ሆጂ ራጃፓክሳ ሀፌ ተጃጁሉ ፍለቹፍ ካሮርፈቹ ሳኒ ኢብሰኒሩ ሙሚቺ በሬሳን ተኩማ ሞቱ ሞታ አንቶኒዮ ጉተሬስ ሃለ ጅሩ ኢትዴኛን ሆርዶፋ ጅራቹ ሂማኒሩ ሁንዴ ወልድ ኢብዴፍ ኦሚ ሞርሚቶታ ፍሩማታ አርገቹን በርባችሳ ዳጀቹዳን ጉተሬስ ሮቢ ትዊተር ሳኒ ረት በሬሳኒሩ ወገኑኒ ዳባሁንዳ ጨምሰ ከራነጋፍ ዲሞክራቷ ታይፍ ሀፉር አራራ ቀቡ አከሲማታን ነንጋፈደ ጀዳን ኡዱንገልገለ ከናፍቀም ከኑም
አየህ ትውጁ በገለቶሚ ሆድርቶ ተከኛ አማሞ ገራ ጋባሰ ከኛ ይታኑት ጨና አምነት ነውጅም ቱራ ኦሮሚያ ከሰቲ ረኮ ነገኛ ራካንካይ በረቶኒ ኩመሸንተማ ወልታኒ በርኖታ ኢሳኒ አካ አዳንኩታኒ ቢሮም በርኖታ ኦሮሚያ በክሲሴጅራ ሆገናን ቢሮ ሰና ዶክተር ቶላ በርሲሳ ኢብሳ ጋዜጤ ሶታፍ ከነኒኒ ናኖሌ ረኮን ነገኛ ቀባኒ ከሰቲ መነን በርኖታ ሚደማኒ ሱፑዳፊ በረቶታ በርኖታ ኢሳኒ አዳንኩታኒ በከወን ነገኝ ፎያ አንጅሩቲ ደበርሱ አካ ያላጅራኑ ዱበተኒሩ ኢብሴ ከነረቲ አርገሙዳኒ ከንገባሳ ኢታኑ ቅንዴ ሲቴ ጻሃይ ዳምጦቲ ኢታኔ ሲኒዲያታ
ናኖ ኦሮሚያ ከሰት ሰባበረኮን ነገኛ በካ አዳዳት ሙደቴን መንን በርኖታ ሆጂ በሩፍ በርሲሱቲን አላታአን ካንን ጉበተኒ ፊሳውመን ለኮሳን ሂዱተኡ ቢሮን በርኖታ ኦሮሚያ ኢፕሲጅራም ሆገናን ቢሮ በርኖታ ኦሮሚያ ዶክተር ቶላ በሪሶ ሰባበረኮን ነገኛቲን በረቶን ኮማተማን ለካውመን በርኖታን አለጅራቹስ ኢፕሰኒሩም
በረቶን ኮማታ ሊሉዳቹ ፍረከተን ቱረኒ ሰበበ ከነራ ካሚ አፍማየደተል ቁርማን ኩታ ለማፋ ፕላን ኤ ፕላን ቢ ነሜ ኪነሜ ጆሌሱኒ በረኩነ ግኛማ ኮያውቲ tutorial kennameti halu tokko komijete fi qorman nerede bi kennameti jira amalle putaster de kesetti olaltani putaster de tisu akasiya dalira ana lingara fu qormiya kesetti de qormiya fi jira barakun qorma putaster de kenni kana halu tifu dan jira kana fu qorma plan bi kenni ftama barakun kuma shantami harci arsun sababa na gennetin akuma arcali tabu bayi nisani de bi anjiru amas kana fani jiru halli nagenya mutumman operation garagara bi sajira halli nagenya akuma fuyeel kan kideum ta ayecha
kesumayu kallatilita oromia fi godina gojit mannin barnota heddun barbada aniru projecti ifaboru kesas mannin barnota bakalamatti ijara maturan oso hintumaramin hafusani dr tolani ibsaniru
mannin barnota sababa nagenyati ifaboru kan kesa godon hintumaramin afan lama kofaycha toko guji kesatti kani hafe tokumo chobi tanjidam kana isanis bai jarsani olomosti gara tumrai gede no ribod takuna genyetim haliti boda tafanjiru ata male isansu misalbi nagenya kufoye tumra ndi kalibit olanta kana nala kare biratin mo manem barno sami da mani dujin bicha manem barno tagu basan samaman la kursa go nagenyetim la kursa go dada isan kana addabasne ministeri garo sas mallaka wuti qabajira nuti sala addati manin barruta tona nageyni nanu sani mutun gutu takuma devin devisme ijolli sabab kanani sarcan devisme system barruta kisat devisme gutu tayita ichada
biron barnota oromia bakke warra kon nageyni afoye et barattota garamana barnota at devisu manin barnota barbada andebseni ijarofi kanen suppa barbada suppa jirachusa ipse jiram biron kun ibsahar gazetestotaf kennen nanno oromia bakewan heddu tirakon negenya mulatus kulkulina barnotaf wondota buurata anifi lamile dorgomata an omishudaf kannen gargararatti tiyefate hojjecha turirajechun dr tolabariso ibsani jirum biron barnota kun projecti ifaborotin mannen barnota lakofsan heddu ta an ejarse tajajilaf qaqqabsi seirajechunis ibse jiram barbarnota kuma lamaf kudashan ittammo barattota miliyono torba fi tuqashan ta an kesumayu barattota kutato ko hanga afri gutuman gutut barattota kutato ko hanga saddeet itjiranmo bakkewan hanqin roba jrutti nyaata tiyesufif qopi rajrachu dr tolabariso ibsani jirum gaba sagale amerikatif sahidamto finfinira
ordofto ta kenya kan ordofa yirtani sagale america saganta afan oromoti ammo gara qopi kenya torbani ticeena qopi fayyati ammasi nuwajinin tura yenya kana kan manni murti mummicha kan United States yo kan Supreme Courtin mirga ulfa basu irratti ihera motumma kesa kan jarra walakkad afi ture haqe kana bodde hinjiru jechunisa ibsamera iyada tamas kana ilalchise jaldanneni dame tajajila namoma kuta Minnesota kesatti ogessa sera kan taani obbo Zakariasi Hailu Asufsofte kuta tokkofanisa darbe ture kanandura kuta lamarfa harra kesatti mo nammi tokko nama kanjedamu yomi jalqabeti gaffi jedu tudiyate ture gaffi kanarratti obbo Zakarias Devi kennan irrajal kamna ittifufa
nami tokko nama kan inni tawakka 14th amendment itti ega dalati boodde da seerani akajir jirutti ega dalati boodde da kanafi sasinjettan kuni seerajirin de mukun dubbi amantiti amantini mo isni kajabama kabajama garu seera ke sangashila kan jedu wanne kasi qabuturani falmi akkasiti kan isaan dhiyeessani warri gara biraan egaa kan jedhani yoo ulfi tokko yoo jiraate iyyuu jalqaba irratti dhuguma mucaadha jechuudhaa fi nama rakkisaadha saayintifikali iyyuu garuu iddoo tokko ega ga'ee booddee vaayibul kan jedhu mucaa ta'uu hin danda'a garama keessaa yoo gabee booddee keessuma gara dhumaa garuu gara jalqabaa irratti ji'a tokko faa keessatti akka tokko tokko jiranitti akkuma micireeti malee mucaadha jechuudhaaf hin danda'amu seelotumatu walitti kuufamee jira malee mucaadha jechuudhaaf nama jechuudhaaf hin danda'amudha poteenshaaliin isaa jira gara booddeetti dhaqeemmoo nama ta'uudhaaf garuu nama jechuudhaaf hin danda'amudha ega kararati darbe wa amanti duwatun ten dubbi sadbi politikas timmoture sera kasi kana kan dawu dandeenyu yo supreme court ke satti namota kenya gashine kan jeduni wogga afurtam gutu iftirto jetani amma milkaefi yeromma kana milkaefi echu de yeromma torballa mafundura
egais putayo kan state tokko tokko ne yama urfan barbadam ne basu iddonto state kan kanimmo ne yam inniku rakkinan ta'u
baaye rakkina guddaadha kamma kan inni uumuuf jedhamu gaamma inni dheengadda murtiin inni dheengadda godhame murtiinsaayi deebisanii isteetooti waan akkasii gochuudhaafi haqa qabu kuni jurisdikshin isaanii keessa jiru kan jedhu murteessan egaa kuni rakkina guddaadha kan inni uumaa jiru sababiinsaa akkuma utuuma kuni murtaa'in fuuldura isteetooti baay'een seera turmanii turan immiidiyeetiri kan hojiirra oolu seera qopheessanii turan tiriigar loo kan jedhamutu jira. Yeroo seerri sun warra supreme courtiin yeroo roo v weedii balleessan achirraa haqanii iddoo isaa kan fudhatu seera qopheessanii turan amma steetooti saddeet keessatti ulfa ofirraa baasuun dhorkaadha oredi kiriminalaayizdii ta'eera nami tokko akkas godhataanaan doktoriin tokko akkas godhataanaan hinidhamu. Dubartootis ni dhamu warra akkasii tokko tokko iddoo tokko tokkotti exceptioniin jira yoo gudeedaa fi yoo lubbuu ishee gaagaa taa'e duwwaadha malee exception akkasii jira malee iddoo tokko tokkotti waan akkasiin godhataanaan yeroo ammaa kana keessatti yakkaadha jechuudha seeraan itti gaafatamu. Iddoo tokko tokkotti keeruu durumaaniyyuu seera qabu turanii yooma roo vii weediin hafeeyyuu seera. Isa protektii godhu dubartoota protektii godhu akka isaan ulfa ofirraa baasuu danda'anii fi kan haqa isaanii kennu seerri gatii jiruu fi iddoo akkas akkasitti ammayyuu rakkinni hin jiru jechuudha. Iddoo baay'eetti gara isteetii soddomaa yeroo ammaa kana keessatti ji'a tokko booddee keessuma ulfa ofirraa baasuun yakkamaadha achiis akkas ta'a jechuudha. Kun rakkina guddaa uuma. Kan rakkina gadii guddaa gatii uumuu fi isteetii tokko tokko dubartoota iddoo gara biraatii dhufanii. Yoo ulfaanii isteetii isaaniitti ofirraa baasuu hin danda'anii kanaaf akka isaan dhufanii iddoo isaaniitti ofirraa baasuu danda'anii fi attamitti gargaaruu dandeenya kan jedhu seera kan baasaa jiran jiru. Isteetotti warri dhorkan immoo yooma iddoo gara biraatti dhaxxanii gootaniyyuu iddoo gara biraatti yoo gootanii seeraan isin adabuu nurra jira kan jedhu seera adda addaa baasaa jiru. Kanaaf walii martoo baay'eetu jira. Jiree qaba baay'eetu jira seera keessatti yeroo ammaa kana keessatti.
Egaa akkuma beekamu dhimmichi booda gara senataa dhufuu nafu iddoo sana ammoo sagaleen barbaadamu sun argamuu dhiisuu mala maali yaaddu?
Yaa kun baay'ee rakkisaadha yeroo baay'ee warri progressive jedhamu warri tarkaanfatoota ta'anii kanarratti baay'eedha kan isaan dubbachaa turanii dur yeroo qabnu tu kana fuunee. Seera keessatti gaashineerra ta'eetii keessumaa utuu gaashineerra ta'eetii waan akkasii kun nutti dhufu kan jedhutu jira. Garuu yeroo ammaa kana keessatti seera akkasii baasuudhaa fi nama 60 barbaachisa seenatii keessatti isa gochuudhaa fi immoo danda'an nama 50 duwwaadha kan isaan qabanii 51 ta'uu danda'u yoo assistant pirezidentiin vaayis pirezidentiin yoo isheen. Vootii gootee nama 51 qabaatan baasuu hin danda'u garuu 60 kan hayyamamu akka 60 taanetti seera gaddarree 51 iyyuu dabarsuu akka dandeenyutti waa gochuun nurra jira kan jedhuun baay'ee mari'achaadha kan jiranii garuu kan nama sodaachisus 51 sana iyyuu argatu kan jedhutu jira. Egaa hin beekamu dubbichi baay'ee jeeqaadha. Ameerikaa iddoo lamatti kan gargar kutee. Yeroo namoota yeroo baay'eetiif waggaa baay'eetiif kan walitti naqee jiruudha. Dimokiraatotti garuu abdii kan isaan godhatanii jiranii namooti Ameerikaa keessaa garri caalaan at least 7-25 kan ta'u hammachiitti dubartiin yoo ofirraa baasuu fi haqi ishee eegamee hayyamamuutu irra jira kan jedhu gatii deeggaranii fi. Ileekshinii isa dhufutti kana pilaatformii godhannee seenetii mo'uun dandeenya kan jedhu abdii qabu garuu 60 argatu kan jedhu garuu hin fakkaatu.
Obbo Zakkaariyaa Saayiluu deebinuu laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.
Baay'ee galatoomatis.
daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo galgala keessaa saalama walakkaa jalqabee haga sa'a 3tti teessoo keenya saatalaayitii Itiyoosaat kan armaa gadiirratti nu argachuu dandeessu. VOA Ethiopia Channel yookaan NSS Itiyoosaat Virtual Channel 57 degrees east irratti. Lakkoofsa daaka sistemii Virtual Channel ammoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota Itiyoopiyaa, Eertiraaf, Jibuutiitiif 6230, ka Somaaliyaatiif 6231, ka Keeniyaatiif 6232, ordooftoota VOA 24 yookaan VOA 24 6233, akkasumas daawwattoota VOA TV yookaan TVMC Duwajaaf 6229. Kana malees marsariitii keenya VOA afaan Oromoof fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa ka Feesbuukii, Tiwutarii, Inistaagiraamii fi Yuutuubii irratti nu argachuu dandeessu. Hordoftoota keenya amma immoo gara qophii addaatti ceena. Ammallee nu wajjiniin tura. As United States keessatti ogeeyyiin bittaa fi gurgurtaa manneenii akka jedhanitti weera COVID-19 booda haalli jiru ammallee bittaa fi gurgurtaa manaa keessatti rakkina humeera gatiinsaa ol ka'ee jira. Akka gabaasonni jedhanutti yeroo ammaa isa COVID duraan ture irraa 30% dabalee jira gatiin manaa. Gabaasa maaskiin Moskaal Koovii qopheesse tuujubeetu akka ittaanutti dhiyeessa. Meeca qasa.
Weerarri COVID-19 guutummaa Ameerikaa keessatti daldalli bittaaf gurgurtaa manaa akka guddatu taasisee jira jechuudhaan ogeeyyiin industirichaa ibsaniiru. Dhaabbanni gabaa qabeenyaa Ziiloo jedhamu erga weerarri kun guraan ala bara 2020 jalqabee as gatiin manaa 100% gara harka 30% ol guddate.
There have been very few sellers during the pandemic that wanted to put their house on the market for fear of being exposed to COVID.
Yeroo weerara COVID-19 san namoonni mana gurguran hangi tokko vaayirasichaaf saaxilamuu sodaachuudhaan mana isaanii gabaaf dhiyeessuu muraasa turan. Kanaaf manni gurguramu xiqqaate. Garuu ga'eessonni mana taa'anii hojii hojjechuuf kutaa itti dabalaa argachuuf mana bitachuuf barbaadaa turan. Bakka waajjiraa mana ofii keessatti dabalataa qabaachuu barbaadan yeroo sana gaa mana gurgurtaaf dhiyaate namoonni hedduun kan bituuf ka'an jedhan. Gama biraan abbootiin qabeenyaa manni isaanii fedhii namoota haaraa kanaa akka guutu barbaadu.
And during the pandemic we've seen two major increases in requests. One.
Yeroo weerara vaayirasii kanaatti gaaffin mana jireenyaa bitachuuf jiru dabalu argine. Tokko bakka ala ba'anitti bashannanan kan qabu. Lammata immoo kutaa mana taa'anii hojii keessatti hojjetan qabu jedhan. Lakkoofsi mana jireenyaa gurgurtaaf dhiyaatu xiqqaachuuf fedhiin bilisa waajjiraaleef jiru gadi bu'un gamoon mana jireenyaa maatii hedduu akkasumas bilisaalee kireeffamanii gatiin akka ol ka'uuf sababaa ta'e. Isa yeroo weerara duraan wal bira qabamee inni ilaalamu hanga baatii waxabajjiitti hojjettoota Yuunaayitid Isteetsi 144 qofaatu bakka hojii isaaniitti deebi'uu dhaabbate bulchiinsa qabeenya daldalaa kaasil jedhu ibsee jira.
Bilisa waajjiraalee ilaalchisee laafina gabaa caasichaa keessa jiru sababaan gamooleen mana jireenyaa maatii kan gatiinsaa akkaan ol ka'etti jijjiiramu isaati.
Kanneen hojii ijaarsaa irratti bobba'an fedhii sababa weeraraatiin dhufeen kan ka'e bakka waajjiraa waliin qooddachuuf teeknoolojii bakka dhiphoo kan akka liiftii tuttuqqaa qaamaa xiqqeessuuf itti yaadaa jiran. Bakka jireenyaa alaa bal'aa ta'e kan akka barandaaf dirree taphaa uumuutti jiran dhaabbanni Virjiiniyaatti argamu Haayilaand Iskweer jedhamu gamoolee lama kan akkasii dugdee Waashingtonitti kan ijaare yoo ta'u dabalataan afur immoo ijaaraa jira.
All of our apartments can be legally occupied as either a place to live.
Gamooleen keenya martinuu sirnaan bakka jireenyaaf yookaan bakka hojiif lamaaniifuu tajaajilu.
Kaan immoo namoonni qalbiidhaan bakka hojii isaanii bifa haaraan deebisanii ijaaruutti deebi'uuf jiru jedhanii amanu.
Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
kanattan sineb sagulala kani mahammata United States chalak susinif esina
dorsi sasala ratundai kan technology gargaramudan namot sababa sala sanif dararu ratik iyafat dubartonif shamarran dandeti gutu qabambir akangenye danqata ejira dorsi sigama internetin sala ratundaun gaggefamukun sababa tokomale namajibbu yokan jecha barbaachisaan taane kan saala gargaaramu ergaa fi suuraa walitti dhufeenya jabaa ta'een walii qooduu fi saayibarii irratti hordofuu of keessaa qaba. Kaawunsilii maammata waa'ee saalaa kan White House'iif daayirektara ka ta'an Jennifer Klein akka jedhanitti.
Online harassment and abuse is a shared challenge to the full and equal participation of women and girls.
Doorsisaaf dararaan toora intarneetii irratti raawwatamu dubartootaaf shamarraniif guutummaan qormaata akkasumas kan walqixxee qooddatanidha. Kunis Honduras irraa jalqabee hanga Indoneziyaatti achiis hanga asii jechuun United States dhaqqaba. Hokkara saala irratti hundaa'uun toora intarneetii irratti gaggeeffamu dabalaa jira. Kunis teknoolojii haaraa fi kan dhufaa jiruun gargaaramuu yoo ta'u garuu garaagarummaa saalaa hidda gad fageeffate keessatti hundee godhateera. Doorsisaa fi miidhaan toora intarneetii irratti raawwatamu dubartoota shamarraniif gareewwan bakka bu'ummaa xiqqaa qaban yookaan moggaatti qabaman kanneen biroo biratti dhiibbaa hamaa qaba. Kunis waa'ee ofii ibsuu akka dhaaban gochuun yookaan akka keessaa ba'an taasisaa jedhaniiru. Ameerikaan biyyootaa fi jaarmiyoota michuu ishee ta'an waliin miidhaaf dararaa toora intarneetii irratti saala hundee godhachuun gaggeeffamu faccisuuf jaarmeeyaa Global Partner for Action jedhamu gama intarneetiin jalqabdee jirti. Kunis hokkara saala irratti hundaa'e kan teknoolojiin gargaaramuun gaggeeffamu kanarratti cicha hawaasa addunyaa qabu agarsiisa. Yaada adda addaa dubartoonni qabanii fi sagalee isaanii akkasumas hooggantummaa isaanii dhabuu hin barbaannu jedhan keessattuu yeroo demokiraasiin akka salphaatti ilaalamuu hin dandeenyetti yeroo dubartoonni dhiironni gootota ta'an kan Ukireen kabiyyi isaanii kunuunsitu eeggachuuf qabsa'aa jiranitti jechuu isaanii tuquudhaan gulaalaan har'aa yaada isaa xumureera.
Kan armaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu ture.
Qophii labataa. Qophiin labataa dhimmoota dargaggoota warra foollee raaba akkasumas labata laalatan xiyyeeffachuudhaan qindaa'ee isinii dhiyaata. Barumsa, hawaasummaa, siyaasa, dinagdee, aartii, fayyaa, mata dureen hin tuqamne jiraatu. Qophiin labataa yaada keessaan dhaggeeffattoota illee of keessaa qabaata. Akka hirmaattan sin affeera. Jimaata jimaata qophii labataa VOA afaan Oromoo irratti.
Hayyee sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kanumaan raawwataa qophii keenya irratti yaada qabdan VOA afaan Oromoo .com jedhaatti nu ergaa karaa feesbuukii tiwiitariidhaa fi inistoogiraamii keenya irratti nu argachuu dandeessu. Gulaalaan qophii keenyaa namoo daandii qophii kana karaa miidiyaa hawaasaatiin kan isiniin gahaa jirtu Tigisti Gamme piroodiyuusariin keenya Biraan Haayiluu gulaalaan viidiyoo lateeraa amantee qopheessuun ogeessonni tekniikaa istuudiyoo 53 Abdiqaaduu Morodaa keessummeessaa kan isin ture waan nu wajjin hin turtanii fi isin galateeffachaa qophii keenya boriitiin amma walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa ta'a nagatti bulaa isiniin jedhama.